On the track. Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers, don't see old.
Welcome to the fire department, man. I go by the name of D-Trek. Good morning, afternoon, evening. Let's go.
Parai fisibo seba shikatya. Kuliba boyo na bako nangoyna statya. Nikungala mo flex. Kupushing a pine na kuziba what the next. Movo, lima oyo. Na wanda na watezi ni naamba kuwa pasa shodya. Lima oyo. Puma kamba yanga mavichi jina mo hapa evi ya rina njota. Lima oyo.
Wada watina leko pezeka na bebe utifusa watu.
Lima oyo.
Munga distinction na woni vama wangu.
Wama konda mtu ngani na kangono nga kaidia. Niba oyo awo maniga. Na wanda na watezi ni naambu wapasa masho. Oda monga nisema organizer. Niba oyo siva chikatia. Tinaba swata bako nangori na statia. Mama funo chita vene ni machita. Pati monga ni kanyama wama kangi wo chita. Wana makoko teo tears. Osa punkamo waka kupasa kaptie cheers. Na masmao ya ahina. Ayo ni mandu waza kutia ukaina. Ishpempule chikulia osa sela. Mugaizu kusemeki wina wana mujera. Ni kunkalamo flex. Kupushinga pine na kuziva what the next. Mofo parai fisibo seba shikatya. Kuliba boyo na wako nangoyna statya. Ni kunkalamo flex. Kupushinga pine na kuziva what the next. Mofo lima oyo. Na wanda na watezi ni naamba kuwa pasa shodya. Lima oyo. Puma kamba yanga mavichi jina mo hapa evi ya rina njota. Lima oyo.
Wada watina leko pezeka na bebe utifusa watu.
Niva oyo.
Munga distinction na woni vama wanti. Niva oyo. Dhopa libe na chi LP. Munga zamteo my brand I'm here to sell Z. Keep quiet. There's still nothing you can tell D. Benzo kano choka patopu na banya mula by P. Munga gero avala malegi ni gemu iliko tighty. Like a vicious dog my style they keep biting. Poku kambisa ni same chena feature should be charging. Mweninge na munga baba luba nisa lining. Chiwa mila galu anaimba bobu mabege. Ni zero two, why the fuck are you calling my baby? Nenze banzanga, na wacho kamo, ma backstabber. Konka mumano, I'm only focused on the mula. I told my ex we'll be better as friends. Vanza tuve na vati kwende lako to my change. Tinareko peze kana bebe utifunsa why. Munga distinction ni vama.
Parai fisibo seba shikatya. Kuliba boyo na bako nangoy na statya. Nikungala mo flex. Kupushinga pine na kuziba what the next. Povo lima oyo. Na wanda na watezi ni naamba kuwa pasa shodya. Lima oyo. Muma kamba yanga mavichi jina mo hapa evi ya rina njota. Lima oyo.
Wada watina leko pezeka na bebe utifusa why.
Lima oyo.
Munga distinction na woni vama one.
Yo. But still ineffective and genius. Siva sekelamu just because it's fanga ni chiri. Who's the best dropper kunonga sindine. Sunga funo choka popene tima imbire. Bama funa cheba kanipachike. Baka saliva intro ya jiva kainka zike. Levo yanga sibanga fike. Wene ashusha fulu tomato apere. Batitantike still sunga ni tielele. Kweni choka ndine chief. Sunga ni tielele then muni pasa kwa beef. Tumba iralela ndiawa ya zula mafifu. Kumbali bapembele la shea kine nife param with God. Anapampa moku jala shema. I don't care pavao ya beba ninena. Calling my DJ njere ni brela ku studio. Songa kuli tuma lapa tuwa upuma utupishe panja. Yo,
lima oyo.
Nga ni poza.
Lima oyo.
Wada watina leko pezeka na bebe utifusa watu.
Lima oyo.
Munga distinction I won't even my one.
See Mark on the track.
Fine tunes. Music.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.